vetijenzi zeta malavisela kube ngoma fetu zinemunga pula veti jeti majega kutaka toleta zimigi buleti governor master oled ngoma tuji tudemo shua mada alali baitamba itamwe baita zinesawa zetikiri Gule kamba chaka zemba digi zemba fungu zendinga janelo I'm a different in zemba singa na smilo Banyo miru wa mwoko fatu nyo miru wa nailo Ntuwa matocha kale kuchaka la simu sango Ango, gwede mnyola wata na mogongo Bango, mbamba lako mkono nga bango Bolingo zinakano kapia alingo sango Baitamba itamwe Baitamu jetu zinemu Baitamba itamwe Baitamu zinosawa ze chikiri Pika pula demeya Masata kolosania Abakanywa na abakachambu wa musambelania Wedamu zinakuna kuzina sikuwe bicha Bicha kocha Baby you have a big nyash and jocha Baby alika big nyash and kuba No money no life Ata ina sente ta for me talinda Shua Andi wota ina sente to sovola kufumi talindazi Nazi lese waka tagula vya laisi Nazi terese za mama tagula vya laisi Baitamba itamwe Baitamu jetu zinemu Baitamba itamwe Baitamu zinosawa ze chikiri Mami yonku liyo kumi ndadi yonku Fasa chiti yonku tena jolo Baby vaku basa mamba itabaka wata Exita yondawe na chikubye Na pita nekubalawe abalawe mbalawa nga nankulabye Fetu tambula nga tukongo Janga wa socha raga za tefuja Bafeke rapa kano kakubatusa Buleti governor master olet Shua mada halali Here on the beat Chukue nalo Nalo, jukwe nalo, nalo.